وقبلني فتاكي من خرامو يودي
انتم زي من اشكوا وطوط مناقني نسبيث العمل
طغى
Tuende zake shuleni Fataki na kuona wewe
Fataki
oh.
Fataki
Wake mtoto ende zake shuleni Fataki na kuona wewe
Fataki
oh.
Fataki
Maneno maneno na hofa zako wewe Fataki zina wabaki wewe
Fataki
oh.
Fataki
Maneno maneno na hofa zako wewe Fataki zina wewe
Fataki
hey. Fataki Jana kajana chipsi kuku Leo tena simu na mabuku Jana kajana chipsi kuku Leo tena simu na mabuku Mevito wa wapi hivi vitu tu vijue Na kama ni fataki tuambie tu tambue umevitoa wapi hivi vitu tu vijue na kama ni fataki tuambie tu tambue ofa za fataki we mtoto sitakuharibu utapata tatizo na wazazi utawapa aibu usidanganyike we mtoto utajiharibu utapata maradhi mwisho wake tushindwe
Shuleni fataki na kuona wewe
Fataki
oh.
Fataki
Wake mtoto ende zake shuleni Fataki na kuona wewe
Fataki
oh.
Fataki
Maneno maneno na hofa zako wewe Fataki zina wabaki wewe
Fataki
oh.
Fataki
Maneno maneno na hofa zako wewe Fataki zina wabaki wewe Kapumuona fataki mtamuhabarisha Tunamtafuta na lazima tutamfungisha Anaharibu watoto na wengine amesha wafelisha Fataki, fataki, fataki
Uwache tabia mbaya za kutuharibia
Fataki, fataki
Cheta maana nini pia
Fataki Fataki Fataki
Wajeta bia mbaya za kutu haibia
Fataki Fataki Fataki
Wanafuzi muwacheta maana nini pia
Haya, twende sasa Fataki mnamjua Kenya vinanda ala gero Tanga, Zanzibar, Lula Sande, Raisi wa Korozani, Waangalia watoto wa sikupe taka, Watamfanya fataki ya furahie, Ana fataki anapenda uchafu, Wanafunzi wa FM, Watoto wa Mtwara, Zungusha mpaka chini, Ila fataki ya sikuse kitu, Primary, secondary, hadi chuo Mwe mbali na fataki Fataki ni sumu kali Osio bwana Ah, watoto wa Dar es Salaam Apo, 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 apo Ah, Bezi baba Akenato Records Nujuoni
Mungu peni Abraham, mwana haramu, mtu mzima na chukua toto.